murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya Karen muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije aho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga mbibutse ko ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ijambo ni VOA radio yacu. Bibutse kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti bavandimwe mu kiganiro muri isanga radio ijwi rya Amerika yabateguriye mu kagikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho mudukurikire ku mirongo migufi ya short waves. Badashobora rero kudukurikira kuri FM mu gitondo nabibutsa ko guhera saa 10:00 kugeza saa 2:00 mudukurikira ku mirongo ya metero 25, metero 31 na metero 41. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22, naho ku mugoroba mudukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25. Ubushinwa buragenda burushaho kwegera Afurika. Nk'ubu muri uyu mugoroba perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping araba hageze mu Rwanda mu masaa 2 z'ijoro mu ruzinduko rw'akazi ruzageza ejo ku itariki ya 23. Ibihugu byombi Ubushinwa n'u Rwanda birashima ubufatanye bumaze imyaka itari mike, bikaba bivuga ko bizakomeza gufatanya cyane mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Abanyafurika nabo uwo mubano mwiza hagati y'ibihugu byombi babonamo inyungu zitandukanye. Mu kanya turaganira na bamwe mu Banyarwanda bakora business mu Bushinwa. Hari n'abandi rero barimo kugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo bategure ibihe bizaza. Barimo ababona amasomo yo kwiga Igishinwa. Hari n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda bahisemo kwiga ururimi rw'Igishinwa, bavuga ko byatangiye kubagirira umumaro haba mu kwibeshaho no kunguka ubumenyi muri urwo rurimi. Ubusanzwe ururimi rw'Igishinwa ntirukoreshwa mu butegetsi bw'u Rwanda, nta nubwo ruvugwa cyane. Ariko abo banyeshuri batangiye kurwiga bo baravuga ko bizababera inyungu kuri ejo hazaza. Barabisobanura mu nkuru bateguriwe na Eric Bagira Ubusa, mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda.
Ikimironko mu mujyi wa Kigali, abanyeshuri bo muri Kaminuza y'u Rwanda bashishikaye biga ururimi rw'Igishinwa n'ururimi rwiyongera ku yandi masomo. Igishinwa ni rumwe mu ndimi mpuzamahanga bitewe n'umubare utari muto w'abakoresha ururimi ku isi, kandi mu Rwanda ruvugwa gake hafi ya ntako. Kubatangiye kwiga Igishinwa baravuga ko hanini baba biteganyiriza ko igihe bagira amahirwe yo gukomereza amasomo yabo mu Bushinwa ururimi rutaza ababera imbogamizi. Uretse ibyo, banavuga ko kubera ibikorwa by'Ubushinwa bikomeje kwaguka mu Rwanda n'ahandi, hari abatangiye kubonera inyungu mu rurimi rw'Igishinwa. Umwe mu banyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda bahisemo kwiga ururimi rw'Igishinwa.
wenda ni simbi fatunda nk'ubwo sanki uyemera ariko nk'ubu ngubu wenda nuko na mwarimu wacu atari kunyumva ariko nubu ngira gucyanga turoka hanze nkagenda ngakora kandi karaka ko mu bashinwa mu ma companies yabo atandukanye niyo bavuye wenda mu bushinwa baje nahangaha ninge bitabaza mbere na mbere niyo director wenda bamubaje ntese nta munyeshuri wadufasha kudukemura aka kabazo wenda ka communication yaranyitabaza nkagenda nkagerayo
undi munyeshuri mugenzi we nawe akavuga kuretse no kubura ururimi rw'igishinwa rwatuma bibeshaho rwatangiye no gutuma bunguka inshuti nshya z'abashinwa
nejo bundi nasanze hari mu isoko rya Kimironko nasanze umushinwa yananiwe kumvikana n'ibyo yaguraga mufasha ariko kugira ngo nange ni improving ururimi rwanje ubwo rero mufasha kugenda gura ibintu tuba inshuti duhana amakontact turacata mu gishinwa turandikirana mu gishinwa ndimwe nkagizamo nkamuhamagara ejo bundi bwo twaranahuye turasangira
Umuyobozi w'ishuri ryigisha ururimi rw'igishinwa riri i Kigali rizwi nka Kigali Confucius Institute riri mu nyubako za Kaminuza y'u Rwanda bwana Mark Zhang avuga ko bagitangiza ururimi rw'igishinwa muri Kigali abantu bagendaga biguru ntege ariko ku iminsi yagiye yicuma ngo byarushijeho kuba byiza
And when we first come to Kigali the very few people understand what is that
aragira ati tukigera bwa mbere Kigali abantu bake cyane nibo babyumvaga bibaza intego yo kubikora nuko dutangiza ururimi dukiramo n'udukino tw'umuco uko imyaka yagiye ishira buhoro buhoro babonye agaciro k'umuco abantu bahanahana ibitekerezo hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa hari abanyeshuri benshi b'abanyarwanda biga muri za kaminuza hano baza hari abakora mu by'imibanire baza kwiga uyu muco bigura ururimi bakanakorana business n'abashinwa bagakorana business n'amakampani y'abashinwa kandi bamaze kubimenya barashaka kwagura ubumenyi bwabo
and they wants to advance their mind.
Bwana Zhang gakomeza avuga ko wigiye igishinwa hanze y'Ubushinwa nko mu Rwanda aho bibaye ngombwa ko yakomereza amasomo ye muri za kaminuza z'abashinwa bitamugora mu myigire.
Yes, sure. Suppose they got a very good study and they can communicate with the Chinese professors, mentors.
Aragira ati yego n'ukuri. Tuvuge ko hari isomo ryiza bashobora kumvikana n'abarimu bo mu Bushinwa bashobora gusangira ibitekerezo ku masomo bashobora gukora inyigo ku ngingo zitandukanye nk'ubwubatsi gukora imihanda mu bikorwa remezo ndetse no mu burezi ibinyabuzima ubutabire ubuvuzi n'ibindi nk'ibyo rero dufite abanyeshuri nk'abo b'abanyarwanda benshi mu Bushinwa niyo mpamvu abanyarwanda benshi baza kwigurura ururimi bagomba nko kwiga ibyiciro bya mbere bya kabiri n'ibya gatatu bya kaminuza muri kaminuza z'abashinwa ziragenda zifungura imiryango ku bwinshi hanze
y'Ubushinwa
kubera uburyo imibanire y'u Rwanda n'Ubushinwa kugeza ubu ari myiza abiga igishinwa bakavuga ko bizababera umwanya mwiza wo kugihahisha muri iki gihugu cyiza ku mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu bikize igihe imibanire yakomeza mu murongo iriho
mu myaka izaza abanyarwanda bose bazakunda kwiga igishinwa mbega kizafasha kuko abashinwa barimo barazinaha barimo baragura ibikorwa ndetse tugiranije na leta y'u Rwanda umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa umeze neza cyane ibyo rero bikadukizere yuko igihe kizaza abanyarwanda bazajya bajya mu Bushinwa kurangura nk'ubu giye we atari ukujya kwiga mu Bushinwa gusa ariko mfite intego yuko nzakora business ibikorwa byanjye nzabyagura yaba mu Bushinwa mvana ibintu mu Bushinwa cyangwa se nanatura mu Bushinwa kuko igishinwa maze kukimenya
kwigisha igishinwa mu Rwanda byatangiye mu mwaka wa 2009 abashinwa barabarura abanyarwanda basaga 10,000 bamaze kwigurura ururimi rw'igishinwa kugeza ubu kandi mu bice bitandukanye by'u Rwanda naho arabarurwa amashami 12 yigisha igishinwa bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
Eric urakoze cyane kuri iyi nkuru nkuko nabibwiraga mu kanya Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa harabari mu Rwanda mu masaha ya saa 2 z'ijoro ni masaha make Ubushinwa rero buragenda burushaho gushimangira umubano wabwo na Afurika ni nako bigenda kandi birushaho gufasha mu by'ubucuruzi n'iterambere Mu kiganiro muri sango uyu munsi nk'uko nabibabwiye twabatumiye bamwe bakora ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Afurika. Muduhere telefone zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara tubahe ijambo mubaze cyangwa mutange ibitekerezo. Telefone yacu ya WhatsApp nyibibutse ni ukubanza akamenyesto ko guteranya 1202441931. Mbaye nshimiye rero abamaze kuduha telefone zabo ku rubuga rwacu rwa Facebook ikaze mwese muri sanga. abatumirwa bacu rero umwe ari mu Rwanda undi ari mu Bushinwa. Mu Rwanda hari Aaron Kevin Mwami, nagira ngo ngusuhuze kandi ngushimira cyane. Urahura komeye yongerejwe tubase kumvikana neza. Sinzi niba uri kuri speaker waba uyikuyeho kugira ngo tubashe kumvikana ko ijwi riragaruka. Turakomeye rwose, ngushimiye umwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Mu Bushinwa rero ho turi kumwe na Theobald Muyango. Theobald, nawe urahura komeye? Ikaze ku ijwi rya Amerika. Ngushimiye rwose nawe uyu mwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nizeye ko ikiganiro turi bugirane kiri bufashe benshi mu byerekeranye no gukora business, cyane cyane umuntu agerageza kwiteza imbere business zambukiranyije imipaka. Reka mpere mu Rwanda. Aaron Kevin Mwami, nagira ngo mu gutangira rwose ubwire abatwumva muri make business ukora mu Bushinwa.
Ndi umucuruzi, naba maze imyaka irenga 6 nkora ubucuruzi mu Rwanda n'Ubushinwa ndetse no mu bindi bihugu bike duturanye. Aho ubucuruzi mbere twakoraga ubucuruzi bwa caguwa, kuvana caguwa mu Bushinwa tuzizana mu Rwanda, ariko ubu turazana ishyashya mu gihe caguwa yasubije mu gusapongo.
Iyo caguwa ukomeza kuyijyana muri Congo ubwo mu Rwanda yaciwe?
Mu Rwanda kuko imisoro cyangwa irihezo kuri caguwa muri kampeni kubera gahunda ya Leta yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda.
Ubwo uraza kutubwira ibyo ucuruza bishya ibyo ari byo, cyangwa tubwire muri makeya ni ibiki?
Inkweto nshyashya zo kwambara tuvana mu Bushinwa tukaranguza Abanyarwanda, noneho Abanyarwanda bakaba bazi kuranguza abandi bajya hirya na nyina mu ntara.
Mu kanya twavugaga ibyerekeranye n'ururimi rw'Igishinwa rudakoreshwa cyane, rutari rukoreshwa mu Rwanda, kugira ngo umuntu abashe kumvikana n'undi nkawe uvuga Igishinwa ukagenda ukagikoresha muri icyo gihugu, mu gihugu cy'Ubushinwa, kugira ngo ubashe gukora ubucuruzi bwawe, ubyifata mu gute?
Igishinwa wenda mba nakize mu ishuri, cyangwa ugira kubera egisperiyanse y'igihe kinini ugenda umenya icyo cya bizinesi cyo guciriganya kiri hasi. Ariko nk'ibyo numvaga nk'abo bana bari kwiga Igishinwa cyangwa nk'abo banyeshuri bo birabafasha cyane, ku buryo urebye ngo kuko wenda yanakora bizinesi biramworohera no kubona akazi, ntashobora kubona akazi mu gihe yaba azi urundi rurimi n'Igishinwa. Kuko Abashinwa bose benshi bazi Icyongereza, umushinwa uzi Icyongereza ni twa kufayabizi. Ubwo rero mu bucuruzi bwabo, ahubwo buri kampani cyangwa buri ruganda, buri bucuruzi bakenera umusemuzi kuzana abanyamahanga. Urumva rero nk'abo bo usanga umunyafurika uzi Igishinwa n'Icyongereza n'Igifaransa n'urundi rurimi, Abashinwa bo birabashimye cyangwa se bimera fantasi kuri bo, biramworohera nawe kubona akazi, mbega baramukoresha cyane kugira ngo babashe gucuruza n'abanyamahanga cyangwa n'abanyafurika.
Ubwo rero wavuga uti bariya batangiye kwiga Igishinwa wababwira uti nimukomeze umurego? Ndavuze nti bariya batangiye kwiga Igishinwa bo muri make ubwo wababwira uti nimukomeze umurego?
Bashyiramo imbaraga cyane kuko nk'Abashinwa uretse nabo n'abajya kwiga mu Bushinwa abagarukanye bake, kubera ko baba bakenewe cyane ku isoko.
None se ubwo nko muri make wowe nk'ingorane ushobora kuba uhura nazo mu bucuruzi bwawe ni nk'izihe?
Ingorane zizamo iyambeshwa kubwira ururimi umuntu nuvuga ngo niba udashobora kuvugana n'uwo kumvikana n'uwo mugura neza cyangwa murangura mugana ubucuruzi, burya buri gihe ukeneye umusemuzi uko ubyumva cyangwa se uko ushaka kubivuga, urugero gusemure hari ukuntu ntabwo mesaje igenda nk'uko wayivuze neza dutaka. bishobora kuba imbogamizi ya mbere kuba utabasha kwivugana n'umuntu ako kanya bigasaba ko hacamo undi muntu hagati abantu bari ari inyungu cyangwa se yaba avantage ku waba uzi ururimi ku buryo bahita bavugana direct gusa ku rundi ruhande abashinwa cyangwa se uburyo cyane ubucuruzi usanga barabiteganyije bafite abasemuzi babo nubwo nicyo cyongeza bo niba bakizi neza ariko bakina bategura uburyo bakemura ibibazo n'ibyo baba bafite abasemuzi noneho hari n'abanyafurika babandi bakomerayo baba bashinzwe gufasha abanyafurika bagenzi babo akwereka urangura ko cyo ari igihugu kinini ntabwo ibintu byose biba biri hamwe ntabwo wamvuga nk'uko wavuga ngo ugiye wendura i Kigali ugiye Butare muri Bushinwa uba ugiye nko muri South Africa ugiye nko muri Nigeria aba ari kure cyane abo bahazi rero ko abari akazi kabo ariko ariho baba ariho bakorera baba babigizwe n'ururimi baba bafite akavuga igishinwa cyangwa se n'igitabo cyinshi ariko baba bafite uburyo byaranze ngo gukomunikana n'abashinwa
yereka noneho ariko urebe ukuntu wajya ahantu telefoni ishobora kumvikana neza hari ukuntu sinzi niba bakunze ijwi rya Amerika bashe kumva neza ibyo uvuga hari ahantu igeriga igahuhuma yereka noneho ubwo tujye mu Bushinwa Theobari atubwire uko biba byifashe ahere ku kazi akora mu Bushinwa ukora iki Theobari
murakoze mu Bushinwa mu ari kampani ikora ibintu bijyanye n'ubwikorezi hagati y'Ubushinwa na Afurika cyane cyane iwacu mu Rwanda mu bindi bice by'igihugu no mu bindi bice byo muri karere ka Afurika y'Iburasirazuba kampani ikora ubwikorezi ni ukuvuga ngo abacuruzi abanyarwanda cyangwa se abakongomani abarundi bazi naha kurangura ibicuruzwa byabo tubafasha mu bijyanye n'ubwikorezi kubigeza mu bice babijyanamo muri Afurika
ni ukuvuga ko urabayobora cyangwa se ubafasha kubona ibicuruzwa kuko nka mwami yatubwiraga ko nk'ikibazo cy'ururimi gishobora kubaho umuntu agakenera umusemuzi wowe umaze igihe kingana iki mbese ubasha kuba wafasha abandi baje mu byerekeranye n'ururimi
ego mu byo tuba dushinzwe ibyo byose birimo urumva maze imyaka hafi igera kuri ine nanjye urumva bigusaba kubera ko icyongereza gikoreshwa gake cyane nta mu Bushinwa abashinwa benshi cyane hafi 99% baba bavuga igishinwa gusa bigusaba kwiadapta ku kwiga igishinwa kugira ngo ubashe kuba wagira wakora akazi kawe nk'uko bikwiriye rero nk'uko kampani ikora ubwikorezi ni ukuvuga ngo abantu baje kurangura ntabwo wabikorerera gusa ubwo n'izindi serivisi mubafasha yaba gukenera kumenya aho barangura ibintu byabo ibyo byose mwami yavugaga byo kubasemurira n'iki byose usanga biri mu kazi dukora nyuma ubufasha ubwo ari bwose bifuza kuri tere mu bijyanye n'ururimi cyangwa se no kubayobora n'iki byose turabikora byarangiza n'ibyo baba baranguye tukabafasha kwipakira tubyohereza muri Afurika
ubwo se nk'igitekerezo cyo kujya gukorera hariya cyakujemo gute
ntabwo ari ubwanjye nicaye ngo ngire igitekerezo bya bindi nyine mwavuga Ubushinwa bugenda bukora cyane na Afurika umubare w'abacuruzi b'abanyafurika baza inaha ugenda wiyongera cyane rero ni muri urwo rwego nakoraga kampani y'ubwikorezi muri Afurika nyuma uko umubare ugenda uba munini guhera mu mwaka wa za 2012 na 2013 nakoraga muri Afurika muri kampani nanone y'ubwikorezi ya transport rero nibo baje kunyohereza mu Bushinwa mu rwego rwo kuzajya dufasha abo bakiriya bacu abacuruzi bacu babaga baje kurangura inaha kugira ngo tubafashe kubapakira ibintu byabo no muri tere nk'abantu baba batazi Ubushinwa cyane
nanese watangiye se wowe ujya kujyayo mbere wari watangiye uzi ururimi rw'igishinwa cyangwa se wageze wabashinze kurwiga mbere yo kujyayo byagufasha igihe kingana iki kugira ngo urumenye
mbere yuko nza mu Rwanda narihuguye gato ariko ntabwo byari bihagije ibintu nakoze igihe gito ariko igeze hano usanga bitoroshye gukora kugice ukora utya dauta kuri imirwe igishinwa biba ngombwa rero ko niyo hageze ushakisha uburyo bya mushuri ukiga mu rugo rwego nange na afashe igihe cyo kujya mu ishuri kugira ngo bashe kugura mu rugo igishinwa
ubu kandi urarwumva neza ku buryo bya bindi bari abanyeshuri b'ikigari bavugaga nawe urabiza
umuntu arabivuga ntabwo umuntu yavuga neza neza nk'umwene gihugu ariko ntabwo wananirwa kwihora umuntu uko bikwiriye cyangwa se uravuga n'urundi rurimi rwose urarwibuka rumenya umuntu abavuga
twebwe iyo bavuze ntacyo dukuramo umva basa nk'abaririmba
cyane cyane burya ururimi rw'igishinwa rugora mu bintu by'imyandikire gusoma ariko kuvuga ni ibintu byoroha usanga bitagoranye cyane nubwo nanone ntaravuga nk'umwene igihugu ariko rwose nta kiba bitwarira
reka noneho iki kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika tuhe n'abakunzi b'iki kiganiro umwanya babaze cyangwa se batanga ibitekerezo Boniface uranyumva Bado Boniface ndumva amatelefone arimo yigaragambye ni telefone reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma telefone ya Boniface iracitse reka ubwo twongere tuganire n'abatumirwa bacu hanyuma ubwo dutegereze ko amatelefone yandi acamo kuko ndumva ari ikibazo kitangiye kuremera nabo turi kumwe ntago turimo kubasha kumvikana neza nagira ngo nkugarukeho nari ngiye gusubira mu Rwanda ngo nganire na mwami telefone ye nayo iracitse reka dukomeze tuganira na Theobald
tabumva neza
wowe uratwumva nakubazaga ibijyanye no gukora nk'imirimo y'ubucuruzi hari ibyo mwami yavugaga ati gusemura hari igitekerezo cyangwa se amagambo agenda atakarira mu busemuzi hari abantu bangana iki tuvuge nk'abanyarwanda niba hari abo mujya muhura hari abo mukorana aho ngaho mufatanya ubwo buryo bwo gufasha abandi babaje baturutse muri Afurika cyangwa se mu Rwanda cyangwa mu Burundi by'umwihariko baje gukora ibikorwa by'ubucuruzi
ego cyane ko imyaka igenda yongera abantu bagenda baza urumva uko umubare w'abacuruzi benshi baza ni nako n'abantu bamenya yuko mu Bushinwa hari opportunity kandi ko kuba mugani n'abanyeshuri bagenda barangiza kwiga usanga abenshi babona ko gusubira muri Afurika wenda batahita baboneraho imirimo rero usanga Abashinwa abana b'Abanyafurika bize inaha benshi batihutira guhita basubira muri Afurika ahubwo umujyi mbamba umujyi witwa Gwanjo ubamo abanyafurika benshi ni nawo umujyi munini navuga w'ubucuruzi mu Bushinwa usanga rero abenshi bahita baza kwibera ina rero bityo abanyafurika bagenda baba benshi bakagenda biyongera
ndumva ariko abantu bagenda babikangukira hari ikibazo gikunze kuvugwa aho ngaho cyangwa se ibyo abantu bumva bijyana n'ibicuruzwa hari abavuga bati ibicuruzwa byo mu Bushinwa hari igihe biba sinzi umuntu yavuga ngo fake bimwe bitari originali nkamwe bamaze igihe ubasha gutandukanya gute ikintu gifite umwimerere n'ikindi baba bahibye
mu byukuri Abashinwa ari nayo mpamvu usanga cyane cyane baragiye bafata isoko rya Afurika cyane mu bijyanye n'ubucuruzi umushinwa Abashinwa nta stock bagira Abashinwa baratwara bajya inganda bakora production ni ukuvuga ngo bitewe n'ubushobozi ufite bashobora kugira bakwima icyo ukeneye ahubwo bakaguhanyiriza karite bakaguha ibintu bifite karite bingana n'ubushobozi ufite ari naho ahantu haturuka cyane ibyo mbabwira ni ukuri ni naho ahantu haturuka cyane usanga ku isoko rya Afurika bitewe n'abantu ubushobozi buke baba bafite baba bashaka ibintu bihendutse cyane bikabaviramo no gutwara ibintu byafite karite nuko batabizi ariko burya cyane ntabwo ari abanyafurika gusa bagana isoko ry'Ubushinwa n'abanyaburayi n'abanyamerika baraza ariko bo ntabwo batwara izo karite bitewe n'uko ubushobozi bwo kugura bwo buba buri hejuru usanga batwara karite za mbere ariko izo karite za nyuma usanga nyinshi zitwarwa n'abanyafurika kandi biturutse ku bushobozi bwabo bwo kugura.
Muri make rero umuntu bashobora kumupfunyikira amazi yatangiye yagiye guciririkanya kugira ngo abone igiciro gitoya bakamuha uvuga ngo bijyana
n'igice abacuruzi benshi baba babizi baba babizi kuko nanone ntiyatwara ikintu azageza ku isoko batazagura baramwereka ati dore karite ya mbere ya kabiri ya gatatu n'ibiciro bakakwereka hanyuma wowe bitewe n'ubushobozi bwawe n'ubushobozi bw'isoko ry'abakiriya bawe ni wowe uhitamo. Niyo mpamvu rero usanga ku masoko y'iwacu higanje karite iri hasi iri ku rwego rwo hasi
ariko ushobora no kujyana karite ebyiri bimwe ukabigurisha kubo uzi ko bashobora kwishyura ibindi
kuko abanyafurika bose banganya ubushobozi harimo abantu baba bifuza ibintu byo rwo hejuru ni ukuvuga ngo abo ngabo n'ubundi batwara bya bindi bifite karite nziza ariko abenshi babifuza ibihendutse bitewe n'uko abakiriya babo benshi nabo baba bakeneye ibintu biciriritse bifite igiciro cyo hasi.
None ubwo icyizere kiba kingana iki muri ubwo buryo bwo guhitamo ibicuruzwa umuntu ntashobora kukunyanganya ngo aguhe ibitari byo kubera ko utashobora kubitandukanya.
Ahangaha rero hahitazamo kwizerana gukeya niyo mpamvu usanga abacuruzi benshi ntabwo bapfa kwemera gupakira ibintu batarebye. Urumva niba umuntu yakweretse ibintu bya karite eshatu tuvuge ukamutwara ya kabiri bigusaba kuzaverifia bya bintu yaguhaye ko bifite karite washakaga. Urumva rero ntabwo ntahazamo kwizerana gukeya bisaba kureba
mbere yo kugira ngo bijyane banza ukareba
ititonze ushobora gusanga bagufunyikiye bakaguha karite utifuzaga
ariko nabo ndibwira ko bishobora kuba bijyana n'icyo cyizere baba bashaka ko umuntu akomeza kukwizera kubera ko uba uzagaruka cyangwa se ukamurangira n'abandi bakiriya.
Oya mu by'ukuri abashinwa umuco wabo ni abantu bari honete urebye ntabwo ari ibintu bakugerekaho batakubwiye wowe barakwereka wowe ukihitiramo ntabwo ari ibintu bakorera inyuma y'amarido ngo baze bagushyire mu maso gutyo wowe barakwereka ugahitamo ahanini rero baguha ibyo wahisemo.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Mambwiye ku murongo wa telefone ko umutumirwa wacu Aaron yagarutse, Aaron Kevin Mwami, telefone ye yari yacitse mu kanya. Nagira ngo ariko mbere yuko twongera kumuha ijambo twakire Rafiki, umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika wifuza kugira icyo avuga muri kiganiro. Rafiki, urahagana hehe?
Bo igitega mu Burundi.
Icyumweru kifase gute? Icyumweru kifase gute ko numva witonze cyane?
Neza cyane pe, ndaho ndatekanye.
Ndumva rwose utekanye. Nuko igitekerezo rero cyangwa ikibazo ufitiye aba batumirwa bacu?
Okay, afete nabonye ikibazo kihari mwabajije uko ico twovuga kuri ukuntu ubushinwa buguma buza bushaka kugira imigenderanire ikomeye n'ibihugu bya Afrika cyane cyane mu by'ubudandaje ndibaza
hari byinshi cyane hari ibintu bitandukanye bashobora gukorana no mu bikorwa by'iterambere n'ibindi
kera bitunagira ngaruke ko nagira nse n'aba system economique yabo nabona bafise system economique itandukanye
ntabwo turimo ko Rafiki telefone yawe yabicitse
allo
nta twari tukubuze yekomeza uti system economique yabo
system economique yabo iratandukanye n'iy'abanyaburaya n'abanyamerika kuvuga aba bashinwa rero bategereza kurondera byinshi bishoboka bategereza kurondera abapartenere benshi bashoboka kugira baganye amamarishe bishoboka kandi urabona bobo ibikoresho byabo biza ibintu byose bakora biza kuri abapri
ibikoresho bigufiye bitoye
yego kuciro bitoye uvuga rero twe muri Afrika hino mu Burundi aho mperereje yo uvuga twebwe twe twirabira impuze twirabira ibizimbutse kuko ugiye ku isoko birumvikana nyakubahwa uraba ibintu bizimbutse icyo nagira mbaze rero abatumire uko kuntu tutagira atastabilite dufise mu bapartenere sinzi ko bishobora gutera ingorane ubutunzi bw'ibihugu byacu sinzi ko hari icyo bakimbwira ko
stabilite mu bijyanye n'iki
bo stabilite no kuvuga twebwe tanto tuba turi ko dufasha dukorana n'abanyaburaya tanto n'abashinwa rumba ntitugira bamwe dukorana tuvuge tuti aba ni partenaire aba naba partenaire bacu bigihe cyose tuguma duhindagura
nta kizo ubonamo cyo kuba wakwagura isoko ukajya mu Burayi ukajya muri Aziya
yego nukuraba yego aho onye birumvikana harimo ibyiza mugana nukuraba mu gihe twebwe ari twebwe bariko baza n'ibyabo bariko baraza kudandaza mu bihugu by'iwacu nibaza nta cyiza kinini kirimo ahubwo yaba twe twari dufite icyo tuvuga tuti twe natwe tugiye dushora aha n'aha nibwo byoba byiza gusumba nayo ahandi hoho urumva baraza bakavuga ati twebwe tugira amayego barinjiza amadevize mugabo naho isoko imaze gufatwa n'abashinwa abanyaburayi baca bashavura ugaca usanga hatanguye kuza ibintu by'amakimbirane nyine muri ibi bintu bya diplomasi akarero ka hafi n'ibi byo mu Burundi ubona abanyamerika baza gufasha abanyaburayi bakareka gufasha abashinwa n'abarusiya nabo bagaca bironkera isoko kugira baronke amanike
urakoze kuba uduhaye icyo gitekerezo Aaron Mwami iki gitekerezo cya Karaveri wakivugaho iki avuga ati hari kuza ku amasoko stabilite ku bijyanye n'amasoko bagakorana na bamwe abandi bagakorana n'abandi utangiye kuzamo ndagakura make karenge ubivugaho iki
okay ku kandi rwanumva ko ntacyo bitwaye byiza kuri twe kuko ufite amahitamo arenze amwe urugikorana n'umuntu ureje imyaka yenda twamaze dukora n'abanyaburayi cyangwa abanyamerika gusa noneho iyo ubonye amahirwe yo kuvuga ngo urakorana n'abantu barenze umwe nuko wavuga ngo ntawe ugufiteho monopoli ni ukuvuga ngo ugiye guhaha ariko ugomba guhaha hari iduka rimwe yaguhenda ryaba igiciro kiza cyangwa kibi nta yandi mahitamo ufite ariko iyo amahitamo arenze amwe ndumva ari inyungu z'uwo bakorana ziba ari inyungu zawe wowe ubakeneye cyane ko kugeza ubu tugukeneye cyane kurusha uko badukeneye mubwo dukeneye nk'abakiriya twe n'ibyo dukeneyeho ibyo tunyabwa by'ubucuruzi n'ibindi kuvuga rero ngo ufite ni ukuvuga ngo n'ubundi ntabwo ibicuruzwa by'abanyamerika byacitse mu Rwanda cyangwa by'abanyaburayi cyangwa mu karere muri Afurika byacitse i Bugande nabyo birahari ariko n'ibyo by'abashinwa nabyo kuba byaraje nuko bivuga ngo ibiciro biri hasi urumva ko biha umuturage amahitamo menshi nuko ufite choix irenze imwe kuba n'ukenera ikarita y'umunyaburayi urayifata n'ukenera y'umushinwa urayifata tugiye nko mu buzima mu bintu bikenerwa bya buri munsi bitoya ku baturage basanzwe usanga iby'ubushinwa bidufasha cyane kuba biri hasi ibyo dukoresha mu ngo mu kazi ka buri munsi biri hasi nujya mu bindi bintu hari nk'iyo avuga ngo wenda amamodoka ibindi urasanga nanone ahakoreshwa iby'abanyaburayi n'iby'abanyamerika
urumva ko umuntu aba afite uko ahitamo
ufite amahitamo arenze rimwe biruta kuba wavuga ngo njyewe nkorana n'abanyamerika gusa ni abantu b'umunopoli cyangwa se abanyaburayi ni ukuvuga ngo nta wundi muntu wemerewe kugira icyama
Teobari kiriya avuze Rafiki yavuze kijyana na no kuba abashinwa abantu bajya kurangura mu Bushinwa bakajyana ibintu mu bihugu byabo akavuga ati byaba byiza hari n'ibyo ibyo bihugu bijyanye yo urakivuga wiki
ibyo avuze nibyo ariko ubya ibyo niwacu birakorwa ariko nuko bidakorwa ku rwego nk'urw'abashinwa babikora ni ukuvuga ngo impamvu ibyo abashinwa bakora bigaragaza ko ibintu byabo biza mu masoko yacu ni uko babikora bifite volume nini ari byinshi ariko afurika no mugabane ukisuganya ureba ukuntu nawo wakwigobotora ibibazo uhura nabyo cyane cyane mu bukungu nk'ubu igihe mperuka mu rwanda nasuye muri prison usanga hari ibintu bikorerwa ku isoko ryo mu rwanda bya made in rwanda kandi bikaza kurya abashinwa ariko nk'ibyo ngibyo ni umubare munini w'abanyarwanda batababizi ariko biba bihari bikorwa ni ukuvuga ngo kuba ubungubu ibintu byashinwa byinjira ku masoko yacu kuko ntekereza ko ariyo opusiyo iba igihari ishoboka ariko uko ibihe bizagenda biza ibihugu by'iwacu uko bigenda nabyo byiteza imbere bizagera igihe nabyo bijye bigemura ibintu ku masoko y'abandi kuko n'abashinwa babikora igitekerezo cye ni kizima ni uko uko abyumva nibyo ariko nuko tugiye ku rwego rwo hasi ariko gahoro gahoro na Afurika igenda yubaka bizagera aho natwe duhangane ku buryo busesuye ku isoko
uravuga uti uburemere bw'ibintu baba bazana biba biturutse mu Bushinwa bijya mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu hari ababa nk'abaza baje gushaka ibicuruzwa nk'amwe mukora mu bijyanye n'ubwikorezi hari abaza bazanye tuvuge nka konteneri y'ibintu biturutse mu Rwanda bikorerwa mu Rwanda nubwo byaba atari byinshi noneho bakatahana ibyo mu Bushinwa kugeza ubu harabo mubona
oya ubigiranyije ntabyo bazana amaboko abazana amafaranga na kintu na kimwe abantu ku giti cyabo baragerageza kujya bazana muri ibi bihugu ibyo mvuze natanze urugero nari nzi ni ibintu bikorwa ku rwego bisa nk'aho ari buri muturage we wese nanone hari ukuntu usanga nanone ahubwo bisa n'ibikorwa n'abashinwa ubwabo wenda bagiye bagashora imari yabo mu Rwanda bitewe n'uko babona abakozi bahendutse imisoro ku rwego rwo hasi mbese ikintu bakoreye mu Rwanda kiba cyiza kiri ku giciro cyo hasi ugereranyije no ku isoko ryo mu Bushinwa
baba bazi isoko ryabo
ariko nta ku rwego rw'umuturage wo hasi usanga rwose cyari ku rwego rwo hasi cyane
reka twakire na
hasi cyane nta bishya
bizashyira biza nk'uko wabivugaga buriya amaherezo bizashoboka dore perezida w'Ubushinwa ari mu Rwanda kandi birateganyijwe ko asinya amasezerano agera kuri 15 urumva rero bishobora kugira icyo bibyara yenda n'abanyarwanda nabo bakajya bajyanayo ibicuruzwa reka twakire na Karaveri uranyumva Karaveri kwa duhamagaye ukabubuze reka tube twakiriye bizima urahagana he ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo aya matelefoni ko ndumva atameze neza komeza igitekerezo cyawe ndumva byari bigabanutse Bizimana
nenda kumva ndemera kumva neza
komeza igitekerezo cya telefone yavugaga nabi ariko uretse ko numva yongeye
namwisanzwe burya abashinwa tumaze kubabona n'abantu bakunda ariko bari kenye za nyine bicorera imitima
n'abantu bagira gute
abantu bakunda ibihugu bikeze muri Afurika kubera baba baje babagowe bakunda ibintu byo kwi umva nta mafaranga batanga batanga ibigo gusa mugo urumva nyene usasirema nyakari iragoye birema kubona muri Afurika kubera ngo bikenye urumva baca bakunda nyene kwibera aho biratangora
hanyuma icyo ugayamo ni iki
ngaya nuko nyine n'igihugu nyine cofata nyine kikagira imigana n'ibindi bindi bihugu kugira nyine bifashanye rega nubwo bwari ushobora nubwo bwose gufasha Burundi bwo deni bikunda ko n'amafaranga batanga afasha gutanga ibikorwa gusa
ni uravuga ku ruhande rw'u Burundi
kandi rw'u Burundi
nk'ubwo uretse uravuga ngo batanga ibikorwa cyangwa icyo wifuza Bushinwa bwafasha nk'u Burundi n'iki
nta kintu batanga batanga ibikorwa yego gusa bamwe bari urakama barabara mugo urumva gusa n'usako bakinika rero mu iki ko gishinzwe n'iki dutangiye amafaranga n'ambali mu bitanga n'ubuvuzi cyangwa mu by'ubwigisha cyangwa mu bisata amafaranga batanga bakatereka turakoreye gusa ngana wenda bijya nk'ubu babikenereye imizigo gusa
nariko se bizima iyo mihanda yo ntikoreshwa se n'abantu bagiye kwa muganga uravuga uti bagatanga amafaranga yakoreshwa no mu bitaro n'ahandi iyo mihanda nayo irakenewe mu bikorwa bikorwa remezo
n'iki rekatanga kuko ruba kwafasha amafaranga aya nk'aya nk'aya ariko batanga bo nyene amaboko yabo gusa abakeneye gutanga amafaranga kuko ngo bakori atatse natwe abarundi
ngiye icyo ntarimo kumvikanaho nawe cyangwa se ntasobanukirwa n'ukuntu wifuza ko batanga amafaranga kandi ibyo bikorwa nabyo ubwabyo bikenewe n'abandi bo bakora iyo mihanda n'abarundi baba bagenda bagahembwa
none abanyamerika babiriki abahehe twatwarumva bavuga ati dutanze miliyoni zizofasha ibi n'ibi sote binini n'ibi ariko bo batanga ariko gusa barikorera gusa nyabwo kiyatanga amafaranga rero tugenda abatanga amafaranga kugira ngo nako makori atupungukeko
ariko uzi ko amafaranga nayo umuntu ashobora kuyatanga agapfa ubusa agakoreshwa nabi
nta kundi ubigenda kose n'uwatembe nasikirwa n'ugutuma abo bayiba n'umukozi basiyatuba mukorera nawe watembe n'ugashikirwa
ariko muri rusange ibyo Ubushinwa bukora urabishyigikiye uretse ko uragonanwa ko badatanga amafaranga
rwose nyine mbwaga nta muntu wabyemeza ahita anakwica
hari ikibazo wari ufite abatumirwa bacu cyangwa twakira
undi abatumirwa nuko gene bazaba yuko ngo kuri bishoboka bakumvikanisha impande zose bakahuza impande zose kugira nyene igihugu cyacu nyine cyumvikane rwo byose ko nta kifasha
bra bizashyira bize reka tukureke ubwo ukomeze ugire icyumweru cyiza twakire na umukundwa kuri telefone mukundwa uranyumva
yego
urahagana he wowe
mahoro
na mahoro uri hehe
ibujumbura
ufite ikibazo cyangwa igihimviro
ari ni cyumviro mu nyuma nashaka kongera ko ni cyo zuraye ngombwa muri rusange ihugu byo muri Afurika ntituramenya icyo turi kuko ntituratahura ko iterambere rigomba kuba ry'iwacu hanyuma ugasanga tuba tuzeye inzu ariko rero gusa byose biva kuki ni byo njye wavuga leadership administrative leadership ugomba ko urongozi nyabwo ubwo bwo nyine bushaka gutuma igihugu gitera imbere ndetse ugomba kubanza kwibaza ko ari abacanke bariya bo duteza imbere igihugu nuko bwacu sebwe nyine tugomba gufata mu minwe ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu amabona we agomba kuza kugira dufashe kugiteza imbere twagomba kugira n'imigenderanire myiza politike y'igihugu politike nyayo y'igihugu niyo nyine ishobora gutuma igihugu gitera imbere aho bwacu dushobora gusanga tuma duhagaze mu kurona gucanamwo kwitwa abariya cyangwa nakonda gusahura nibyo tuba dufite bike mu gihugu niyo nyine ishobora gutuma igihugu gifutanye
uravuga rero ubuyobozi leadership uravuga ubuyobozi n'abayoborwa nabo ubwabo bagomba kugira uruhare
niko byonye no bishaka gutuma byose biba neza gusomba
okay none
abari muri yonto ndenya
komeza
mugihe abari muri yo donc leadership initiative donc abaje tuburongoza batabona ko ibyo ariko arakora babwiza kubikora umwe n'igihugu bisanzwe kandi akabimukora muntu mbere kumuteza imbere igihugu gima gifutanye aho rero igihe ubwo burongozi bwiza buje nta kabuza budakorana n'amahanga kugira ngo ayo mahanga azane ibyo byose byo cumi igihugu gitera imbere mu nzira nziza
byivuga ndabyumva hanyuma rero dufite rero abatumirwa dufite hano ni abantu wavuga ko bafite ubunararibonye mu bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranyije imipaka kugize amahirwe ukaba ubabonye ucuruza ari mu Rwanda akarangurira mu Bushinwa akaza gacuruza mu bihugu byo muri Afurika ufite undi Theobari uri mu Bushinwa ubwo turaganira ari mu Bushinwa aho akora nawe ibikorwa by'ubwikorezi akanafasha n'abantu bagiye kurangura cyangwa se bagiye gukora zindi business mu gihugu cy'Ubushinwa wowe nkawe ku giti cyawe wabibariza iki turetse ibyo kuvuga abayobozi bagira gutya wowe ikibazo wumva wababaza ni ikihe kugira ngo genda nawe byagufasha cyangwa se byafasha nundi nawe ukurikiye ikiganiro mu buryo yakora kugira ngo ashaka kuburyo yiteze imbere
none cyono babaza no mbe bobono muri cyo ariko arakora babona byagira akarusho gati Afrika muri rusange cyangwa mu by'imparo nka bari ko mu Rwanda mu rundi ho babije kubiza naho bigenza gute ugira icyo ufashe mu rundi kugira ngo nawe nyine yiteze imbere cyangwa atere imbere mu gihe ariko arakora bo bari ko babizana babishisha mu muco
binyura mu muco uravuga ibyo bakora
ibyo byo kuzana ubwo danda ndivyo danda bakora ndonke mu byagura gute bufasha gute umwe ragihugu mu Burundi kugira ngo nawe atari yo ntambwe nk'ibari ko rakora bo
urashaka inama bashobora guha umurundi waba yifuza cyangwa se n'undi muntu wese waba yifuza gukora ibikorwa nk'ibyo bakora urakoze cyane reka mpere kuri ugira ibihe byiza reka mwami mukundwa wamubwira iki mu bijyanye n'ikintu umuntu yakora tuvuge aravuga ati sinzi niba hari uburyo mwashishikariza abantu cyangwa se inama mwabaha bifuza gukora ubucuruzi nk'ubwo mukora
ubundi wenda n'ubyo yaravuze ugeranyije wenda mu karere Uburundi wenda bacyari hasi wenda na Tobari hamwe nk'abarundi barangura mu Bushinwa ntabwo bari benshi ariko nabo babahari kandi urumva bakoresha amafaranga n'ibindi ubu tuvuge wenda urugero ngiye hano mfite kampani ifasha abantu kujya mu Bushinwa kujya kurangura mu Bushinwa mvuye hano mbega kumushakira ibyangombwa viza kumuhanakiri ndege ni ukuvuga ngo ibyo n'izindi nama wenda no kuba barangira wenda nagera mu Bushinwa kama wangizo kontakti za bateo baya waza mfasha kui kwa rilivi nubiji chango sa waza mfasha kuwa nivya chenei hicho ni jitaje zuwe ndo wajira kuwe lako hicho ni jitaje zuwe ndo chango sibi kabja mfasha kuwe lako menyele ushinwa chango sa kuwe lako na haje ze mururugu rwego no tu kwa huku rwandi rwego rundi sinibaza ko ok simbi izi yari ko sinzi ko izo asistansi zi yari kuchango sa haraba anu baba mbega babi kwa profesionere yari bala bi hayu mganya ibyo nabwo ubwabyo ariko nawe urumva nabo none yagufasha atarifite ubumenyi ntabwo yaje gufasha abantu kujya kurangura mu Bushinwa cyangwa bafashe kwerekeza mu Bushinwa cyangwa kubona amaviza y'Ubushinwa nawe ubwe nta yarashaka cyangwa nta bumenyi arifiteho ni ibintu bisaba ko we abanza kugira ubushake bwo kugira icyo kinamenya nk'ubwo wenda tuvuge wumvise nk'ubu bari abana b'abanyeshuri mwatubwiye bari kwiga Igishinwa hano mu Rwanda ni cyuriye byakorohera kugira ikintu cyose yakenera gukorana n'Ubushinwa cyangwa se gukora we cyerekeza ku Bushinwa yamwera kubera ko urumva ko yafashe umwanya we yiga iki Gishinwa cyangwa se yiga umuco wabo ku buryo byamworohera kugira aho bahurira cyangwa se aho bahuriza nk'uko kubwira Abashinwa baraza muri Afurika ari benshi cyane nk'abo wa wundi yavugaga kuri Bizimana yavuga ngo baza kubaka imihanda baza kubaka nubwo numvaga banenga ko leta n'amafaranga batanga ibikorwa ariko abo bantu bose bakenera ubufasha kandi baba bafite amafaranga bakenera kubaho bakenera ubwubutse bakenera ibintu byinshi cyane ku buryo nubwo ngo habaye n'opportunite nyinshi ikibazo cyo gisigaye ari ubwawe kuzi uyibonye uburyo byaza umusaruro.
Ntabwo rero umuntu yakomeza gutegereza byose ku bayobozi yaravuga ngo leadership miki yego, ni ngombwa ko abayobozi nyine nabo barebera abo bayobora bakaba tegenera yenda n'imishinga n'ibiki byose bishobora kubateza imbere, ariko n'umuntu ku giti cye nk'uko bivuga bari abanyeshuri babashije kugira icyo gitekerezo, bagira ubushake, bagira umuhate, bakareba
imbere. Ntabwo ari bose cyangwa ikintu yashatse iryo shuri yamenye informasiyo bati ngiye kwiga Igishinwa. None leta ubyo wenda bavuga kuri leta ku rundi ruhande hari ibyo yakoze, ameze nk'uko tuvuge nk'ubwo mwavuga Xi Jinping perezida w'Ubushinwa aje mu Rwanda aje gusinya aya masezerano n'ibiki, ni ukuvuga ngo usanga mu byo basinya usanga nubwo niba ubwo Bushinwa bufite ambasade mu bihugu byacu barakorohereza kujyayo, barohereza abanyarwanda kubayo kujyayo, Urwanda cyangwa ubundi bafite nabo ambasade, nta munyarwanda wagira ikibazo. Nubwo ngo abayobozi mu rwego rw'imiyoborere inzira baziharuye, umuturage wabo afite uburenganzira bwo kujyayo ugakora, afite uburenganzira bwo gukora ubucuruzi, bo babaharuye inzira, ahasigaye abari twe kuzibyaza umusaruro. None nta nubwo abayobozi bari buhindukire bazakubwira ngo ndabona wakora iki mu Bushinwa, uhe gitekereze urebe noneho amasezerano nubwo hari akwavantaje y'iki.
Umuyobozi agaharura umuhanda akakwereka inzira wowe ugashyiraho akawe.
Ubu tuvuge nk'aho tujya kurangura, urumva turi abanyamahanga benshi, usanga buriya ntabwo abanyafurika dufite ukuntu tugumana umuco wacu, usanga nk'ibiryo by'abashinwa bitugora, sinzi niba mujya mubona ukuntu barisha
uduti,
barya ibintu barya ibyo bita amakaroni cyane
kandi bari amazi
akabirisha ntibarya amavuta ntibakunda amavuta ntibarya ibintu birimo isukari, ariko usanga nk'abatanzaniya abagande n'abakongomani bake bafite nk'amaresitora, ugasanga niyo tubyiganiramo kandi ahenze cyane kwa raporo y'abashinwa y'amaresitora y'abashinwa. Nivuga ngo amaresitora y'abashinwa aba ahendutse, ariko noneho wajya mu banyamahanga wajya muri babandi banyafurika
ukabona ibyo
wajya ushaka ifiriti mu kiriri yarihenze cyane kuko hafi ya gato kuri resitora y'abashinwa. Ibyo bintu kandi baza ko tari leta taza niba yafashe nko umushinwa ubwira ngo ugende ushinge resitora muri kimwe mu Bushinwa cyangwa mu Buganda. Urumva ni byinshi bavuga ku kintu nk'ubu bateye bare baba baraho izo kampani za shipping ziri hariya zifasha abantu kuzana ibicuruzwa gukora ibyo bintu, ntago ari leta izamwohereje
oya ntago bishoboka iramworohereza gusa
ibindi akabyariza umusaruro amahirwe babahaye.
Teobar, ibyo turimo tuvuga by'abantu tuvuge abantu bajya gukora izo business hariya mu Bushinwa, mubo mubona tuvuge abarundi mwami yibazaga niba hari abarundi bakora nk'umurimo wo korohereza abandi kubashakira za contact mu Bushinwa n'ibindi bishobora kuborohereza mu mirimo bakora, hari abo mukorana aho ngaho mu Bushinwa nk'abarundi?
Ego barahari. Barahari wenda icyo navuga bataragiye cyane taratera imbere iwabo nayo makampani y'ubwikorezi benshi bifashisha aca mu Rwanda cyangwa se aya abanyarwanda yerekezayo direct, ariko arahari kandi nabo bantu barahari n'abanyeshuri b'abarundi benshi nabo bigina babinaha bakora ibintu two tuzi barahari rwose. Wenda nunganiye icyo uriya mugabo yabazaga avuga ati se wenda na kai karusho byazana imibandi iri hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa, ntekereza ko iyo Ubushinwa butaza kuba buhari ngo bworohereze n'abantu kugira kubona ibintu bihendutse iyo mibandire yose ifasha umuturage kugeraho. N'urugero uko ngiye mbibona ntekereza ko wenda iyo Abashinwa bataza kuba bahari bari ibintu bigoye cyane umunyafurika nk'uri hasi yo mu byaro i Burundi cyangwa se mu Rwanda kubona nka smartphone, ariko Abashinwa kwa kundi bagenda bakavuga ati wenda hari iPhone iri ku rwego rwo hejuru y'umukinzirayi, ariko
telefone yawe itangiye kutugora, buretse gatoya tube twakiriye ujya ahantu hameze neza hanyuma tube twakiriye undi muntu ku murongo wa telefone, turebe ko telefone yawe yavuga neza birushijeho. Sylvestre uranyumva?
Uganeriza nawe uranyumva?
Yenda kumva rwose urahagana he?
Jewe nanjye narize intererano kw'icyo kiganiro
chawa saina awa saina rero chawa wachima wini wakora chawa ni mpechenisye akura radio hariho ibintu bari kwa barakora batugana muri Afrika usanga ari fake ibyo bya fake hari ama radio bazatagira ga atagira ndege indication
atagira
radio aratugura gukora na ndege indication niko iri kuba ibyo bari kora kuri ubu ni TikTok ariko izo radio zitagira indication yatugura cyane twabashima mu bintu bakora ariko mu bintu bakora hari n'ibintu bya fake byinshi turema kumenya ibyo dushobora kubikora nuko baradufasha niko ariko ikintu dushaka ko badufasha niba dufashe kutwigiriza abana bacu kugira bamenye ubumenyi bwiga cyane bisaba ko bubaha amashuri abana b'abarundi bakamenya gusoma bakamenya ibya tekinike n'ibyo bakora bya TikTok bakabigisha kuko twebwe twatanguye gukora bya nasiyonali bya sanyi bya perpo ibyo bakuru biraturema kabisa ndi mutekinisiye ako niwo gaterano mfite ariko bigisha abana bacu gukora ibyuma bya TikTok kuko ibyo bakuru biraturema usanga ari feke
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Sylvestre reka ubwo mpe umwanya Aaron turimo turagenda twegera no ku musozo ndumva ubwo naguha ijambo ukagira icyo ubwira Sylvestre niba se ibyo bintu bijyanye na maradio cyangwa se ninga igitekerezo atanze ku buryo yenda namwe ubwanyu mukora ibikorwa by'ubucuruzi mwarushaho gusuzuma cyane cyangwa se gucunga ibyo muhahira hariya hanyuma unagire n'inama umuntu wakwifuza gukora ibyo ukora muri makeya.
Nk'ibyo yaravuze hari karengera ngo mbere uriya muyango tobare yabivuzeho ku bintu bijyanye na karite impamvu nkumva abashinwa ho muri Afurika n'ikintu iyo dushatse kuvuga ikintu kibi cyangwa ikintu kitujuje ubuziranenge ari dufite karite nziza tuvuga ngo ni Igishinwa ariko uwo ni umuco iyo umwe kubimenyera cyangwa se ubanye nabo cyangwa utembereyo cyane uri umuco nabyita ko ari nk'urubuga bambitswe natwe abacuruzi barangurayo kuko umuyango yari abivuze umushinwa iyo ugiye kurangura bafite buriya nta nubwo ibintu byinshi byabo biza muri Afurika buriya sinzi niba mubizi ko inganda nyinshi z'abanyaburayi inganda nyinshi z'abanyamerika ziba mu Bushinwa kubera ko babona mendeve abakozi bahinduka bafite ibintu bya karite nubwo umushinwa bafite karite zose kandi nuko tubarigeze kubivugaho abashinwa buriya bari mu bantu batabeshye cyane ni ukuvuga ngo rero twebwe iyo uri kurangura uretse kuba wowe ubizi wa mugani byavuga by'ubushobozi bwa isoko ryacu iyo ugiye kurangura uyu umuntu yirangurira ibya make abona ko azabonera isoko mu gihe ya karite yo hejuru iri bube ihenze kizakugora kuyigurisha kandi wowe uri kurangurira rubanda rugufi so ni ukuvuga ngo rero icyo kintu cyose karite yabo iyo bijyana n'isoko ahubwo wabwira wenda umucuruzi ukuzanira ibyo bati ngiye nzanira karite wenda niyo yabihenze ariko nzanira karite nziza ibyo birashoboka ariko mu gihe cyose umushinwa arakubwira ngo uko bitandukanye uko karite ijya hasi ni ku giciro kimanuka uko kizamuka ni ku giciro kizamuka
urakoze cyane reka mpa umwanya na Theobald nawe akajambo kanyuma amasogonda rwose 20 nawe ugire icyo ubwira abatwumva nk'inama wabaha muri make cyane
inama natanga no gushishikariza abanyatembera usanga ko umuntu atembera ariko agenda abona ko isi ibitse ama opportunity atandukanye ni kimwe kandi rwose umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa uri kugenda ukura cyane ndetse na Afurika muri rusange kandi utanga n'amahirwe atandukanye so abantu bagerageza kugerageza gukurikiranira hafi ayo mahirwe noneho bakayabyaza ku byanze bikoze twese bitugirira akamaro iyo dukurikiranye
neza rwose ngushimire cyane Theobald Muyango na Aaron Kevin Mwami ngashimira namwe mwese mwaduteze amatwi abaduhaye inama n'ibitekerezo ngashimira kandi n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma engineer Voitech Zoniak warufatanije na Fasil Gebehu na Laura Twagirayezu mwese rero mugire ibihe byiza mukomeza kugira icyumweru cyiza mwari kumwe na Eugenia Mukankusa amahoro iwanyu.